Lapho uthi umnikeza uthando umphatha kamnandi ubezwa sebetha
yabona lona ushisi
Lapho uthi umkhumbula uzalutho ngayo ubezwa sebetha
yabona lona ushisi
Kwase kwanzima kulo mhlaba esiphila kuwo uhlukumezeke ezweni lakho uthanda lukho Bayakhuluma manje phatha kamnandi bakhiya ngami futhi mase ngiphakamisa isandla Uma ngingasithanda isandla sami sizothanda ubani Uma ngamjabulisa ngithi bazomthatha banemali Kungangani bengasho lutho bazokuhleka usubalinde yaziqinisa likho Uspoil your woman sebethi udlisiwe Zophotha izandla ubona ubaze sethathiwe Sengesaba nokumnikeza amakhadi wami Mayakhuluma lapho shasha umzima lami Lapho uthi unikeza uthando umphatha kamnandi ubezwa sebetha Lapho uthi umkhumbula uzalutho ngayo ubezwa sebetha Noma uthi umbamba ngesandla nihambe edolobheni ubezwa sebetha Awusakwazi nokudlalisa isithandwa sakho usaba abantu Emhlabeni kunzima ngempela Siphilela ukujabulisa abantu abahlale begxeka Ungabathanda bonke Kodwa ungabathembi bonke They're searching for your wrong Each and every day Those friends will laugh at you when you're feeling bad Bancane kakhulu abafuna ukubona uhleka Thanda umuntu wakho abantu bohlale begxeka Mphathe njengeqanda mthande noma ebhede Unganaka basiceleni This is your life Angeke bakuthande bonke Awuyoni imali abantu bahlale begxeka Abantu bahlale begxeka Lapho uthi umnikeza uthando umphatha kamnandi ubezwa sebetha Lapho uthi umkhumbula uzalutho ngayo ubezwa sebetha Noma uthi umbamba ngesandla nihambe edolobheni ubezwa sebetha Awusakwazi nokudlalisa isithandwa sakho usaba abantu Lapho uthi umnikeza uthando umphatha kamnandi ubezwa sebetha Lapho uthi umkhumbula uzalutho ngayo ubezwa sebetha Noma uthi umbamba ngesandla nihambe edolobheni ubezwa sebetha Awusakwazi nokudlalisa isithandwa sakho usaba abantu Phela baby sengesaba nokukwenza i-profile picture Sengesaba ngisho nokukusiza ubashi zitsha Uma ungisendela u-please call qale shaya izulisa Phela if ufona same time but urikhi Lapho uthi umnikeza uthando umphatha kamnandi ubezwa sebetha Lapho uthi umkhumbula uzalutho ngayo ubezwa sebetha Noma uthi umbamba ngesandla nihambe edolobheni ubezwa sebetha Awusakwazi nokudlalisa isithandwa sakho usaba abantu Lapho uthi umnikeza uthando umphatha kamnandi ubezwa sebetha Lapho uthi umkhumbula uzalutho ngayo ubezwa sebetha Noma uthi umbamba ngesandla nihambe edolobheni ubezwa sebetha Awusakwazi nokudlalisa isithandwa sakho usaba abantu